This your boy Julie Styler, introducing Kawo Mario Leader and Style. We gon' so.
Records.
Gideon Pro on the beat.
Style that boy, ninya koleta tukende.
Kano kenku vya kaoma.
Wine to the bione, dance to the beat to party.
Kano kenku vya kaoma.
Style that boy, ninya koleta tukende.
Kano kenku vya kaoma.
Wine to the bione, dance to the beat to party.
Kano kenku vya kaoma.
Akamina kanyenye, kiwato kizikule yo girl. Emikono jiwani kenyenye mwendongo mafia. Mukilabu kazi uge tulagama nyarange. Bajento bakope tulage kusente tukone. Yenze style atageja takoga disaster. Dija kakona abana banyumiru tugende. Presenta kakone tulagama nyetubale. Dija kakona abana banyumiru tugende.
Style that boy, ninya kuleta tukende.
Kano kenku vya kaoma.
Wine to the bione, dance to the beat to party.
Kano kenku vya kaoma.
Style that boy, ninya kuleta tukende.
Kano kenku vya kaoma.
Wine to the bione, dance to the beat to party.
Kano kenku vya kaoma.
Uganda kidongo stress tutuina warungi. Otatine vya nyenkia ruhanga kulana zikora. Otalinda bugai gatiniwe ruhango kudupa. Amagezi bugwega baliya no bukuzahura. Obugwega bubuija no bolia kakaida bange. Sigara na sento genda mu maiso no kora. Balimba bagamba zirira zinyaira zimazire. Obugwega kisemburu hanga gemura na kuha.
Style that boy, ninya kuleta tukende.
Kano kenku vya kaoma.
Wine to the bione, dance to the beat to party.
Kano kenku vya kaoma.
Style that boy, ninya kuleta tukende.
Kano kenku vya kaoma.
Wine to the bione, dance to the beat to party.
Kano kenku vya kaoma. Kano kenku vya kaoma. Kano kenku vya kaoma.
I have my style, you need your style in life. Live your life and love your life enough. Work so hard and believe yourself better. Work on your face, move your life faster. Believe in your God, you reach your goal soon. Life is pleasant, enjoy your life steady.
Style that boy, ninya kuleta tukende.
Kano kenku vya kaoma.
Wine to the bione, dance to the beat to party.
Kano kenku vya kaoma.
Style that boy, ninya kuleta tukende.
Kano kenku vya kaoma.
Wine to the bione, dance to the beat to party.
Kano kenku vya kaoma.